Daniel, yeah.
Do more round.
Black yeah. Market Records.
Jackie.
Sadafa.
Yendo power token.
Token.
Swate lewa choke. Vile kama Ivani Karoten. High voltage nanya socket.
Chana stata Neza jam ni kupake bata After singa kuku tutafanya bata Cheke rangi kwanza ju lazimo fikia sapa Before wonder short call please ni SMS Vile uko healthy unaka NHF Taki bros on me nataka BFF Unapenda D sana but we'll spend F Kwani wo giving ya F Nasikia adi movie ni ya F Jasema family ni ma F Come leo ni kukast adi upate fam
My daddy, So, my same on me
Pornhub na wachane na matoi Maroko tana, kasi juja marorui Napiga hunter, so kawinde wen chui Nime napenda, ama lolo amorui Yeni slaking na ujispenka kinyonga Yeni slaking na ujispenka kinyonga Yeni slaking na ujispenka kinyonga Wa Ta ta tu tari tu tu kari tura tori twa Ta 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 tu tari tu tu kari tura tori twa Ta ta
Ha Daddy, mommy
Shasha babe, shasha poa, shasha money poa Nataka usikie poa, kani nguo toa Kuna kutu eri aki leo nitaoa, nataka leo okoa Luga ya Qatar Doha, saa inataka loya Kanika viti aki leo nitangoa, aki heri jana tu Nikachonge, nikatua seti, toka chwa Sika chinko, so sika chwa
Wrong, come and take.